ndị nsọ ka m jụ ọnụ n'o onwere onye dị ka Chukwu ọma ọkwa gị si m gawa n'ụjọ atụla m ọgwụgwọ m obi
onye dị ka gị
onye na-ebuli imelu na anaghị m ego akwa gị gwọrọ m ọrịa na agba gị m gwọ
like you.
You hear the sick and you raise the dead. You turn water into wine. What you say is what you do. You did it before,
you will do it again.
Me, I never see any God like you.
Nobody, no God like you. I never see anyone like you.